Kumunzenze mu murenge wa Kamabuye akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda gace gahana imbibe na komine Busoni yo mu gihugu cy'u Burundi uhageze uretse abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda naho ubundi umuhanda urera aha harimo bajya gahagaragara urujya n'uruza rw'abarundi batari bake ndetse n'abanyarwanda mu mihahiranire ku bihugu byombi abarundi bazana ibicuruzwa byabo mu Rwanda bakagira n'ibyo bahakura cyo kimwe n'abanyarwanda mu Burundi. Ijwi rya Amerika hagera abashinzwe binjira n'abasohoka badutangarije ko kugeza ubu nta munyarwanda ushobora kurenga kuri uwo mupaka ajya i Burundi mu Kirundo. Bavuze ko abarundi bake aribo bashobora kwinjira mu Rwanda nabwo biyibye mu bihe byo guhinga baza gukorera amafaranga mu Rwanda. Bwana Evariste Haruhatanga, umwe mu bashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda, yavuze ko ubu kwinjira mu Burundi bisaba kunyura ku mupaka Gasenyi Nemba mu buryo buzwi kubera impamvu z'umutekano.
Ushatse kujya nk'i Burundi ucaka ibyangombwa bimwe byemewe ugaca ku mupaka wemewe. Ibyo bimwe byo kuvuga ngo abaturage kumwe bagenderaniraga hakurya ntago bikemewe.
Abaturage bo hasi najyaga mbona amagare azamuka azamura ibishyimbo n'ibindi bicuruzwa, ubu ngubu ntabwo abaturage bashobora kuba barabirenganiyemo.
Ukuntu mbibona, kuba wajya gukora ibyo ngibyo ukabura umutekano, ubundi mbona igikurura umutekano muri make mu Banyarwanda bo bazi umutekano ko ari wo ufite akamaro.
Mu gihe kigera mu minota 30 twamaze ku munzenze nta murundi twabonye hatambuka yewe nta n'umunyarwanda, dushatse kwegera gace ko ku mupaka w'u Burundi abo ku ruhande rw'u Rwanda batwihanangirije bafite impungenge. Kuri uyu munyarwanda wari usanzwe yungukira mu migenderanire ku bihugu byombi arasanga hari byinshi byagabanutse cyane ku mirimo y'amaboko.
Ushakaga guhinga waba wifite nk'amafaranga yawe ukagenda ugafata nk'abarundi nk'atanu nk'icumi bakaza bagahinga umurima akasiga baburangije cyangwa se bagahinga iminsi ibiri gusa, bazaga bagahinga tukagabana byeze bakaguhingira rwose ntiwiri gufata isuka ngo uhinge. None rero ubu ngubu nyine bizatuvuna mu gihe hazaba batarumvikana ngo habe imigenderanire myiza, bizatuvuna nyine guhinga umuntu ahinga ashoboye hato abashije.
Madame Mugabe Kazi ni umurundi kazuvuka muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi, yashakanye n'umunyarwanda mu murenge wa Kamabuye nabarebesha amaso igihugu avukamo akabura ikindi yarenzeho kuko agira icyoba cyo kuba yasura inshuti n'abavandimwe.
Twarahahiranira, twaragenderanira, umuvandimwe yarwaza umwana akagenda ukamusura, wumva ati runaka afite ikibazo ukagenda wakaza, none ubu byarahagaze ntabwo najyayo. Niyo mama yafa sinakambuka ngo banyemerere.
Ntabwo uri umurundi kazi se ugeze iyo bigendera?
Banyita ko ni umunyepolitiki ubwo muri make ntibabyemera ko mvuye hano hafi, bavuga ko ngiye kubagambanira hari sinzi ko barivuga.
Mu kiganiro n'ijwi rya mbere k'ubuyobozi bw'umurenge wa Kamabuye mu Bugesera ruhana imbibe n'u Burundi, bwavuze ko uretse igihugu gituranye cy'u Rwanda gikumira bene gihugu bacyo, naho ubundi mu Rwanda ngo ntawe bimikaze. Bwana Oscar mu Rwanda cyangwa kuyobora uwo murenge yavuze ko na mbere kose imigenderanire itaraba mibi, abarundi aribo bari bafite inyungu mu Rwanda kuruta uko abanyarwanda bazigirayo.
Nta gihombo dufite cy'uko wenda bataza, ariko nta n'inyungu dufite y'uko batagombye kuza. Ariko ikibazo dufite mu mibanire burya yituranye n'umuntu ukajya yumva nta kibazo akaza nawe wumva nta kibazo, burya hari icyo wumva bigufashije. Birasaba ko politiki yabo bayinoza neza kugira ngo abaturage babo bajye ahantu bashaka babohotse.
Ku rundi ruhande, iyo uganiriye n'abikorera utwabo b'abanyarwanda cyane abacuruzi bakuraga ibicuruzwa mu Kirundo n'ahandi mu Burundi, bo ntibabura kumvikanisha ko hari byinshi bahombye kubera ubuhahirane ku bihugu byombi butagishoboka. Uyu yadusabye kumurindira umutekano maze agira ati:
akababara ko ni kabo, ariko hari ukuntu babara nyine kwihangana. Ibigo byavaga mu Rwanda bishora mu Burundi bike bike, hari ibishyimbo byinshi cyane twamuzaga biva mu Burundi byarahagaze, hari ibyuma bya sikarapo bishaje bakoramo umuferabito nabyo byarahagaze, hari n'ibituruka ku matungo duke nk'ijana ku munsi cyangwa se inani ibyo byarahagaze, inkoko zarahagaze, ihene zavaga i Burundi zarahagaze, mbese n'urujya n'uruza ntabwo nta na kimwe gihari.
Tuvuge nk'ibishyimbo washoboraga kubona nk'ibiro bingahe ku munsi bivuye Burundi?
Bashobora kugura toni cyangwa ukagura ibiro 500, harumva niba uguze toni mu cyumweru ukagura toni 2.5 ugapakira ku 80 mu kwezi wakoraga amafaranga cy'umutima 300.
Muri rusange ibyifuzo bya ba rubanda rugufi bihuriza ku kuba habaho ubwumvikane hagati y'u Rwanda n'u Burundi, imigenderanire igasubira kuba myiza.
Ibyiza bakumvikana ari u Rwanda n'u Burundi bikumvikana bagakemura ikibazo cyaba gihari tukongera tukagenderanira, kuko natwe twarajya nabo bakaza kandi bikatugirira akamaro kandi nabo bikabagirira akamaro.
Turabasaba kumvikana hakaba imigenderanire urabona nko ngobo dufiteyo abavandimwe nabo bafite abavandimwe babinahangaha ariko nta ujyayo nupfushije umuntu ntahirahira kujya kumuhamba reka
nifuza yuko imibanire yacu nkuko twabanaga yakomeza tukabana neza tutikangana ngo tuvuge ngo Burundi ubwo tutabanye neza wenda bwadutera tukavuga ati turakomeje tugenderane baze bahahe natwe twajyagayo tugahaha ikiriyo
imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara kuva mu kwezi kwa kane 2015 mu Burundi hacyaduka imyivumbagatanya ishingiye kuri politiki kubwo impunzi zitari nke z'abarundi zahungiye mu Rwanda maze Burundi butunga gatoki Rwanda kugira uruhare muri ibyo bibazo kugeza ubwo Burundi bwafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda ikigaragara cyo igihe cyose ibintu bizabitarajya mu buryo rubanda rusanzwe nta kabuza bazakomeza kubabarira aha bagira ubusa ijwi rya Amerika ku munzenze mu karere ka Bugesera ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi.